jina langu naliotesha ndani ya moyo wangu, lenye majani mapana, matunda yake po kwa uzuri na rangi yake mia ni changanya, ubora na utamu wake mina patara. Hata kama wakisema sana sitojali mie, mimi naye twafanana, acha nijilie. Baby fungua moyo tulishe penzi, baby fungua moyo tudumishe enzi. Na ulivyo simple rangi chocolate, na uko sexy girl, na hizo zako dimpo, figa yako freshi na uko safi yeah. Usije kwenda mbali nikateseka na moyo wangu, mambo yetu yawe shwari, usijegeuka ukaota sugu. Hata kama wakisema sana sitojali mie, mimi naye twafanana, acha nijilie. Baby fungua moyo tulishe penzi, baby fungua moyo tudumishe enzi. Baby fungua moyo tulishe penzi, baby fungua moyo tudumishe enzi.